Samis, mimi pia na Samis, favorite nani. Now, hapa kila kitu bien. I'm not cheeky, roll kitu na friends. Toxic talk kama hubongi sense. I'm all over, niko hadi kwa gents. Dangerous, takukulia hadi daddy. Wanajua mini katoto kamami. Any given day, neza turn kuwa body. Nieza kuride kabla ninu nazi. Nazianusha one by one by one. Na watu wako two by two by two. Nigi kujanga out, sini me and you. Kujabasi kwa flow, tuzitoke. Tuzitoke. It's okay. Tuzitoke. Chain ka safari rally hesabu ngoja tuzitali nasaka madoni geuze hali been bad from early bunga kwa wingi RIP Bob Mali come to banjuke ndio tuzoze na maarif come ni kwa nike ndio alafu ni kusani tumezoza utadhani hii ni calif ni mabanga ndio nazidi kuziani naziangusha one by one by one na watu wako two by two by two niki kujanga out sini me and you kujabasi kwa flow tuzitoke. Is it okay?